Moni mwono mvela konse kumamuli, takumananso lero mprogram ya tisanthule Bible nga tinali modzi mprogram ya pita, ndiye takumananso. Koma ngati nkoyamba, tiutizikumwa kwambiri, pochuna wireless menei komanso, pokhala nafe mprogram yathu ya tisanthule Bible. Yomwe imatipatsa mpata, inuyo ndine, kuti tithe kusandula buku lopatulika, kuyambira Genesis mpaka Chivumbulutso. Ulendo nduka ulendo ndithu, kutitengera zaka pafupi 5, koma kusandula buku lopatulika pang'ono, chipangano chakale, komanso chatsopano. Tidakali mbuku la chipangano chakale ndipo lero tili mu Oweruza chapter 5 chambira verse 1 mpaka 31 mbale Osman Chirola Amanda ndimene tutsogolera ndipo mukhala ngati muli nyimbo tumene ya Debora ndi Baraki kodi zidatani nayo mbaleyo
landirani moni wakumwamba inu okondedwa anzanga pa ulendo ndifuna tiyamike Mulungu wathu chifukwa cha tsiku linanso walilenga kuti inu ndi ine tiyendere pamodzi pa ulendo umenewo. Tsono mu programu yapitayi, timakambirana kuchokera pa Oweruza chapter 3 kuyambira verse lake la 12. Ndipo tinalowa mu chapter 4 kulekeza verse 24. Mmene timaona zakuti Mulungu alanditsa Israeli pogwiritsa ntchito anthu wamba. Ndipo lero tilowa mu Oweruza chapter 5. Tiyamba kukambirana pa verse 1 mpaka na verse 31. Mmene tione za nyimbo ya Debora ndi Barak. Pamene tikuunikaso Oweruza 4, tipeza monkhani ya Debora. Mukumbukira kuti iyi inali nthawi yoyipa pa dziko lonse. Tsono nkhani yokhudza Debora, Barak ndi Yaeli inachitika chakumpoto kwa Israeli. Tatiye tiyambe kuwerenga verse 1. Ndipo Debora ndi Barak, mwana wa Abinoam, anayimba tsiku lomwelo ndi kuti, lemekezani Yehova, pakuti atsogoleri mu Israeli anatsogolera, pakuti anthu anadzipereka mwaufulu. Imvani mafumu inu, chelani makutu akalonga inu. Ndidzayimbira ine Yehova, inetu ndidzamuyimbira nyimbo Yehova Mulungu wa Israeli. Yehova muja mudatuluka mseiri, muja mudayenda kuchokera kuthengo la Edomu, dziko linanjenjemera, thambo lomwe linakamadzi. Mapiri anagwedezeka pamaso pa Yehova. Sinai ili pamaso pa Yehova, Mulungu wa Israeli. Pamene tiunikaso Oweruza chapter 4 chija, tipeza mozi zinthu zingapo zomwe Mulungu anachita kwa mtundu wa Israeli. Tsono mu chapter 5, ndimene tikupeza maganizo oyamika Mulungu. Kuti mibado yonse ya mpingo iphuzire chimenechi. Kuti ntchito ya mmwamba ndi kulambira Mulungu. Tele Mulungu amalemekezeka mwakuimba nyimbo. Iyi ndiyo njira yachikhalire yolemekeza Yehova monga mwa mawu apa Masalimo 5 verse 11. Amene akunena kuti, koma akondwere wonse amene athawira kwa inu. Afule mokondwera kosaleka, popeza mwafungatira nasekele mwa inu, iwo akukonda dzina lanu. Ndiye nkhani ili pano ndiye kuti, Mulungu amakondwera pamene aona chimwemwe chathu chimene tili nacho mwa iyeyo. Tsono Debora ndi amene anapereka nyimboyi monga mogwiritsa ntchito mphatso zake ngati mneneri. Tele nyimboyi inayimbidwa pa tsiku la chikondwelero ngati gawo limodzi lothokoza Yehova pakuwapambanisa nkhondo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tiyenera kuphunzira kuti pamene tilandira chifundo kuchokera kwa Mulungu, tiyenera kuchita mwachangu kubwezera malemekezo ku dzina lake. Tsono Debora akuyamba ndi kuvomereza kuti ndiye mayi mu Israeli amene sanali kufuna ntchito ayi. Ngakhale kuti anatsogolera pa nkhondo iyi, sizili kutanthauza kuti amafuna ntchito. Koma anangosankhidwa ndi Mulungu. Debora ndiye mmodzi wa aneneri amene anachita bwino ndithu. Iye ndiye amene anachita bwino kwambiri kuposa ngakhale mmene anachitira Otinieli. Komabe munthu wina ananena kuti, pamene munthu wankazi akhala pa udindo olamulira, chimakhala chizindikiro chakuti zinthu zikupita kotsika. Kapena kunena kuti zinthu zikupita kowonongeka. Zoonadi, tikutsindika kuti mkazi akhala pa udindo olamulira, ndiye kuti ndi chizindikiro chokwanira kuti zinthu sizikuyenda bwino. Ndili kunena mau awa chifukwa chakuti, palumboni wa mzimu wa mantha, makamaka umene anauonetsa Barak, kuti samafuna kupita ku nkhondo popanda Debora. Telezina atengera Debora kuvomereza ndipo pamene Barak anatenga anyamata wake napita nawo ku nkhondo kucha. Taonani munthu wina ataona kuti munthu wamkazi akulalikira mawu a Mulungu pa malo ena wake. Adalankhula kwa mkulu wina amene anali wotchuka pakulalikira ndi kulemba mabuku a mawu a Mulungu. Dzina lake ndi Dr. Harry Ironside. Iyeyo adanena kuti ndi chinthu chochititsa manyazi kuona kuti munthu wamkazi ali kulalikira chomwechi. Ndipo a Dr. Ironside waja adavomereza ndi mawu ake kuti ndi zoonadi kuti ndi zochititsa ndi manyazi osati poti munthu wamkazi akulalikira ayi. Koma chifukwa chakuti palibe munthu wamamuna amene akhoza kulowa mmalo mwake kulalikira mawuwa. Ndiye ndi mawu awa. Mwine inu mwanena kale kuti masiku ano ndi masiku aufulu wa amayi. Ndiye sipafunika kuapondereza. Zoonadi, nkhani si ayi. Koma tikunena kuti amayi ali ndi ntchito imene amagwira mnyumba mwawo. Tere ndi chifukwa chake mneneri Debora samafuna kuchoka kusiya udindo wakewo. Ndiye monga tinanena kale kuti Yabin ndiye amene anali mfumu ya Akanani. Ndipo Mulungu anapereka Israeli mdzanja lake ku ukapolo popeza anachita choyipa pamaso pake. Tsono nthawi itakwana yolandisa ana Israeli, Balak ndiye amene anali mkulu wa nkhondo koma sanafuna kupita kukamenyana ndi Akanani. Ndipo Mulungu analonjeza chigonjetso kwa Israeli. Koma chigonjetso ichi chinali chochititsa manyazi kapena chosatengela ulemu kudzina la Balaki, popeza amene analandila ulemu anali Debora. Nditatha nkhondo ija inafika nthawi yokondwelera chigonjetso chija. Apa ndipo pamene Debora ndi Barak anayimba nyimbo ya chiyamiko. Taonani kuti mawu oyamba akulemekeza Yehova pa zifukwa ziwiri. Chifukwa choyamba ndi chakuti Mulungu wachita zazikulu powalanditsa kwa adani wawo pamene anali kuwazuza kwa zaka zokwana makumi awiri. Kachiwiri mu nyimboyi akulemekeza Mulungu chifukwa chakuti ndiye anagwira ntchito yonseyi mmitima ya anthu ena kuti apite kukathandizira nkhondo ya abale wawoyi. Apa amanena za mafuko a Zebulon ndi Naftali monga tiwerenga pa Oweruza 5 verse like la 18. Tsono mu nyimboyi Debora akuitana anthu onse ozungulira ndi onse amene ali kutali kuphatikizapo mafumu a dziko lonse lapansi ndi mibado yomwe ikudza mtsogolomo. Taonani kuti Debora ali ndi chikhumbokhumbo chakuti mafumu ndi anthu ena onse olamulira adziwe zomwe Yehova anachitira anthu ake. Ndipo kupyolera mwa chimenechi adziwe kuti kuli Mulungu mmodzi yekha amene ali wamkulu kuposa iwo onse. Anzanga, ndidziwa kuti inu muli pa udindo wa ulamuliro mnyumba mwanumo komanso ngakhale kudera kumene inu mukhala. Koma kodi mumadziwa kuti pali Yehova amene ndi woposa inu? Tamvani mawu a Mulungu apa Roma 13 verse 1 amene akunena kuti anthu onse avera maulamuliro aakulu pakuti palibe ulamuliro wina koma wochokera kwa Mulungu ndipo iwo amene alipo ayikidwa ndi Mulungu. Haleluya. Tsono ndi mawu awa tikunenetsa kuti Mulungu ndiye woposa udindo wina uliwonse popeza ndiye amene amapereka ulamuliro. Tiyerengeni verse 6. Masiku a Samagara mwana wa Anati, masiku a Yaeli, maulendo adalekeka ndi apanjira anaenda mopazapaza. Milaga idalekeka, Muisraeli idalekeka. Paka ndinauka ine Debora, ndinauka ine amai wa Israeli. Munyimbo iyi tikuonamo dzina la Samagara. Monga mukumbukira kuti iyeyu anali woweruza mu Israeli amene anagwirisa ntchito mtoso kapena kunena kuti chikwapu choyendetsera ng'ombe. Samagara analamulira nthawi yoyipa kwambiri mu Israeli. Taonani kuti munali kusamvera ndi kuthola malamulo mwadaladala mwachitsanso. Kunali kovuta kuti munthu ayende mmisewu ikuliikulu. Tere nchilidwa uu ndi umene unapangitsa kuti alendo azienda ntimisewu ting'ono-ting'ono tam'makwalala. Anzanga, mmene mukuwanira chithunzi ichi ndi mmenenso zidi masiku ano makamaka kwathu kuno. Tikamayenda nthawi ya usiku kumakhala kuwopsa kuyenda mmisewu ya mmizinda ikuliikulu chifukwa cha umbanda. Tere Debora anaonanso chikhalidwe ichi nthawi ya ulamuliro wake. Ndiye mu nyimbo yake mukusonyeza kuti panali vuto lalikulu losoweka utsogoleri. Taonani kuti atsogoleri anali atasiya kulamulira. Apa ndikutanthauza kuti atsogoleri amene analipo mmasiku amenewo analibe chidwe komanso analibe mphamvu pa zinthu zimene zinali kuchitika mu Israeli. Ndipo panalibe utsogoleri wa nzeru ndi wamphamvu kuti akanatha kuthetsa mchitidwe uwu. Koma kunena zoona, Debora anali ndi mayi. Kutanthauza kuti anali kukhudzidwa kwambiri ndi makhalidwe onyasa amene anali kuchitika mu Israeli. Ndiye ngakhale sanali ndi chilakolako cha utsogoleri, koma anawumulizidwabe kutenga utsogoleri pokhala mayi amene amafunira wana wake zabwino. Tsono tsiku lina iye anadzipereka kutsogoleri ataona kuti mtundu wa Israeli wakana ndi kusiya kuvera Mulungu wawo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, taonani ndimeyo sei muliphunziro lalikulu mmene tera nditengere pomwayi. Ndifuna ndikufunseni kuti kodi atsogoleri a mudzi wanu kapena akudera lanu kaya mu mpingo kapena mdziko lanu amakhudzidwa bwanji ndi makhalidwe oyipa amene alipo masiku ano? Kapena ndifunse kuti kodi inu ngati mtsogoleri mumakhudzidwa bwanji ndi zinthu zimene zikuchitika mdziko lathu kapena mdera lanulo? Koma Debora walipatsa chitsanzo chabwino pano kuti akhoza kukhala wokhudzidwa kwambiri komanso ndi kudzipereka kuchitapo kanthu. Verse 8. Anasankha milungu yatsopano pamenepo nkhondo inaoneka kuzipata ngati chikopa kapena nthungo zidaoneka. Tsono ndime ino ikutuza kuti Israeli anakana kuvela ndi kukhulupirira Yehova komanso ndi kuyamba kupembeza milungu yambiri. Mchitidwe uwu ndi umene unakhudza kwambiri Debora, ndipo sadafune kuti ana wake kunena mtundu wa Israeli kuti akhale komanso akule mmoyo umenewu. Pachifukwa ichi anawumilizidwa kutenga utsogoleri umenewu wa ana a Israeli. Ndiye pano ndifuna ndikukumbutseni kuti dziko lathu lino anthu ambiri anali ndi chiyembekezo chakuti adzakhala mu mtendere pamene tinachoka mu ulamuliro wa azungu mchaka chija cha 1966 komanso mchaka cha 1994 titalowa mndale za zipani zambiri. Panali chiyembekezo chakuti anthu akhala pa mtendere kapena kuti akhala pa ufulu weniweni. Koma mwachisoni anthu lero anasankha kukhala mu mtendere wochita zoyipa. Ndiye ngakhale panali chiyembekezo chimenechi, koma tisayiwale kuwerenga mawu apa Masalimo 85 verse like 10 amene akunena kuti chifundo ndi choonadi zakumanizana, chilungamo ndi mtendere zapyopyonana. Kutanthauza kuti zinthu zimenezi zimayenera kukhala pamodzi, koma mwachisoni kuti sizili chomwechi lero. Tsono tiyenera kuyamika Mulungu chifukwa sanatipatsa mtendere wokhala mu uchimo ayi. Ndipo Mulungu sadafune kuti Israeli akhale moyo woterewo. Ndiye nyimboyi ikunena kuti ngakhale Israeli anali pa mtendere ndi uchimo, koma analibe chitetezo. Kotero kuti analibe chinthu china chilichonse choti nkuthandiza ndi kuthana ndi mdani wake. Tikupeza chithunzi ichi mmene tikuona mawu akuti pamenepo nkhondo inaoneka kuzipata ngati kapena nthungo zidaoneka mwa zikwi 40 a Israeli. Tele Israeli apa akusonyeza kuti analibe chithandizo china chilichonse. Tiwerenge verse 9. Mtima wanga uvomerezana nawo olamuliro a mu Israeli amene anadzipereka mwa ufulu mwa anthu. Lemekezani Yehova. Tsono angakhale zinthu sizinali bwino mu Israeli, koma sizinali zoyipa zonse ayi. Analipo atsogoleri wena amene amaopa Mulungu, kotero kuti ndi amene Debora anathandizana nawo ndi kukana kugwira ntchito ndi atsogoleri wokana Yehova. Wokondedwa anzanga pa ulendo, inu ngati munthu wokhulupirira, kodi mumathandiza gululiti la wanthu loopa Mulungu kapena losaopa Mulungu? Verse 10. Inu akuyenda okwera bulu oyera, inu akukhalapo oweruzira, ndi inu akuyenda mnjira fotokozerani posaveka phokoso la mauta potunga madzi. Pomwepo adzafotokozera zolungama anazichita Yehova. Zolungama anazichita milaga yake mu Israeli. Pamenepo anthu a Yehova anatsikira kuzipata. Ndimeyi ikufotokoza nkhani yakuti kuzipata ndi wana ali malo okumana. Kumene anthu anali kukumana ndi kumakambirana nkhani zochitika pa tsiku ndi tsiku. Monga mwanthawi yonse, koma tsopano anayamba kukambirana za ntchito za chilungamo za Mulungu. Anzaka, masiku ano kuli mabwalo osiyanasiyana. Mmene anthu amakumanamo, kodi amakambamo za ntchito ya chilungamo cha Mulungu. Verse 12. Galamuka Debora, galamuka. Galamuka, galamuka unene nyimbo. Uka Baraki, manga singa ndende zako. Mwana wa Abinaamu iwe. Pamenepo omveka otsala anatsika ndi anthu. Yehova ananditsikira pakati pa akamuna. Pano Debora akudziuza komanso kuuza Barak kuti ayenera kukondwelera chigonjetso cha nkhondo moyenera kuti zilemekeze Mulungu pamodzi ndi mtundu wonse wa Israeli. Ndi kulimbikitsa abwezi wonse komanso kuchititsa manyazi adani wawo. Tsono Debora akuganizira amene ntchito yovutayo inagwirikira koma mosavuta. Komanso Debora akuona kufoka ndi kulephera kwa thupi lake. Ichi ndicho chifukwa chachikulu amayenera kuganizira kwambiri ndi kukhala ndi mtima olemekeza Yehova. Tamvani mawa pa Masali 108 verse like la 2 amene akunena kuti, galamukani chisakasa ndi zeze ndidzauka ndekha mmamala. Taonani mu verse 13, Debora akupereka chifukwa china choyenera kukondwelera nacho. Ndipo ndi chakuti itapambana nkhondoyo zinapangitsa Aisraeli otsala ndi iye kuoneka opambana, koma zinali chifukwa cha Mulungu basi. Anzanga, Debora pano akuona sokuti iye anali munthu wofoka makamaka pokhala munthu wamkazi, kuyambira pomwe mkazi analowetsa uchimo mdziko lapansi. Ndipo akumulemekeza Yehova chifukwa chokhala mtsogoleri pakati pa anthu amphamvu a Israeli. Wokondedwa anzanga pa ulendo, phunzo lalikulu likuti pamene tikupambana kapena pamene tikuchita bwino moyo wathu wa tsiku ndi tsiku wa thupi komanso moyo wa uzimu, kodi timadziona kuti ndife anthu ofoka? Kodi timaona kuti kupambana kwathu ndi chifukwa cha Mulungu, ndipo kuti ndiyekhayo amene ayenera kulandira ulemu? Verse 14. Atafika a Efraimu amene adikha mizi mwa Amaleki, Benjamini anakutsata iwe pakati pa anthu ako. Ku Makiri kudachokera olamulira, ndi ku Zebuloni iwo akutenga ndodo ya mtsogoleri. Akalonga a Isaka anali ndi Debora, monga Isaka momwemo Balaki. Anawatuma mchigwa nanka choyenda pasi. Pa mitsinje ya Rubeni panali zotsimikiza mtima za zikulu. Wakhaliranji pakati pa makola kuvera kulira kwa zoweta, kuti mitsinje ta Rubeni kunali zotsimikiza mtima za zikulu. Pano pali nkhani ya kuti panali mafuko wena amene anathandizapo pa nkhondo imeneyi, monga fuko la Isaka motsogozedwa ndi Isaka la yemwe. Koma fuko la Rubeni silidapite kukathandizana nawo, popeza amanena kuti anali kuyang'anira zoweta zawo. Okondedwa, uku kunali kuphwanya umodzi uja adanena Mose makamaka pamene amauza mafuko awiri ndi fuko la Manase la hafu amene anali kummawa kwa mtsinje wa Yorodani. Fuko la Dani nalonso linatanganidwa ndi kuchita malonda kotera kuti sadapite kukathandizana nawo anzawo. Anzanga, mtima uwu umene mafuko awa awonetsa ndi umene uli pakati pathu masiku ano. Mtima wakuti zake sizikundikhudza ine, ndipo ndiyenera kusamala zanga zokha basi. Kunena zoona, uwu ndiwo mtima umene wachotsa umodzi pakati pathu. Ndiye Yesu pa Matayi 12 verse 25 adanena mawu akuti, ufumu uliwonse wogawanika pa okha sukhalira kupasuka. Ndi mudzi uliwonse kapena banja logawanika pa lokha silidzakhala. Verse 18. Zebulon ndiwo anthu anataya moyo wawo mpaka imfa. Naftali yemwe poponyana pa misanja. Anadza mafumu nathira nkhondo, pamenepo anathira nkhondo mafumu ya Akanani. Mtanak kumadzi a Megido. Osatenga kophindu la ndalama. Nyenyezi zinathira nkhondo yochokera kumwamba. Mmipita mwawo zinathirana ndi Sisera. Pano pali nkhani yakuti, mafuko awiri a Zebulon ndi Naftali analowapo ndi kumenyana nawo nkhondo. Koma tikuonanso mawu achilendo amene akuti, nyenyezi zinathira nkhondo yochokera kumwamba. Mmipita mwawo zinathirana ndi Sisera. Mawu awa ndi amene akusonyeza kuti nkhondo iyi sana ipambane pa iwo wokha ayi, koma panali mphamvu ya Mulungu yochokera kumwamba, yomwe inagwiritsidwa ntchito monga mwa matalala amene anapha adani ambiri. Komanso panali kutchulidwa dzina la mtsinje wa Kisoni. Nawonso unathandiza kuononga adani a Israeli. Anzanga, mtsinjewu nawonso unathandiza pakumenya nkhondo mwa njira yakuti, pamene adani anali kuthawa ndiye pamene amafuna kuwoloka, asilikali ambiri anatengedwa ndi madzi a mutsinje umenewo. 18. Wodalitsika woposa akazi akhale Yaeli, mkazi wa Heberi Mkeni. Akhale wodalitsika woposa akazi amhema. Debola munyimboyi akumaliza ndi kutchula dzina la Yaeli. Iyeyu akumutama kwambiri, chifuwa ndiye amene anapambana popeza ndiye anapha Sisera koposa Balaki mtsogoleri wa gulu la nkhondo. Debola akumutama kwambiri Yaeli, ngakhale anali wamtundu wina, koma chifuwa ndiye amene anaona kufunika kokhala ndi mtendere wa Mulungu poyamba asanakhale pa mtendere ndi dziko la Kanani. Debola pano akutchulaso chinthu china chakuti, pamene Sisera anaphedwa ndiye kuti akeni wonse anachititsidwa manyazi. Okondedwa anzanga pa ulendo, ichi ndicho chithunzi cha iwo amene adzaferabe mu uchimo, adzachititsidwa manyazi kwamuyaya. Tsono mundime zotsatirasi, tionamo kuti mtima wa umayi ukuonekerabe mwa Debora. Tonani iye akukumbukira kuti Sisera ngakhale anali mdani wake, koma anali ndi mayi wake. Ndiye pamene akumutama Yaeli sakuyiwalanso mayi wake a Sisera. Verse 28. Anapenyelera ali pa zenera nafula make wa Sisera pa made ake achedweranji galeta wake, zizengelezeranji njinga za magaleta wake. Akaza anzake overa anzelu anamweya, koma anadziyankhira yekha mawu. Kodi sanapeza sanagwa nzofunkha? Namwali anamwali awiri kwa munthu aliyense, chofunkha cha salu za manga mawanga za maluwa konsekonse kwa zofunkha cha khosi lake. Adani anu onse Yehova atayike momwemo, koma iwo akukonda inu akhale ngati dzuwa lotuluka mu mphamvu yake. Ndipo dziko linapumula zaka makuma anayi. Pano tikuona kuti amake a Sisera amadziwa china chilichonse chomwe chinachitika kwa mwana wawo. Tonani kuti mayi uyu anali ndi chizolowezi chakuti mwana wake amabwerera ku nkhondo. Koma apa sizinali choncho ayi, Sisera anali ataphedwa. Tsono chikondwerero ichi chakupambana chinafika pachimake penepene pamene Israeli anapuma kwa zaka makuma anayi. Kutanthauza kuti anali pa mtendere ndi mitundu ina kwa zaka makuma anayi. Ndipo maliza tikunena kuti Debola watipatsa chithunzi chabwino cha amayi, ndipo tikuphunzira kuti amayi nawonso akhoza kutsogolera mtundu wawo kukhala pa mtendere ndithu ndi Mulungu. komanso tiyenera kukhala ndi mtima woyamika pa chimene anzathu akuchita. Sindidziwa inu mumava bwanji pamene anzanu akutukuka mmoyo uno, komanso angakhale mmoyo wauzimu. Okondedwa, tiyeni kwa lero tilekeze pano, koma ndikukumbuseni kuti timakambirana kuchokera pa Oweluza chapter 5 verse 1 mpaka 31, pamene takambirana za nyimbo yomwe Debora ndi Barak adayimba. Ambuye adalitse ino. Amen.
Amen. Zikumwa kwambiri mbale Osman Chilola Amanda patitsogolera ku nyimbo ya Debora komanso ndi zomwe zidachitika ndi Baraki. Kodi tetropo chani omvera? Kodi mudatitsika kodi? Programu mtengo patali iyi imakufika mokhulupirika pano, ndipo makera wathu ndi Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, tidziwitseni kodi madalitsika, kodi programu ipitirire. Ma SMS 0833 500 222 ku Malawi, 0833 500 222. Ambuye adalitseni pomulingalira zomwe mwamva komanso kuphunzira lero.